ഇനി നീഷ്ഗുഡി അമേരിക്ക. Wasuhuje nshuti muteza matwi radio Ijwi rya Amerika tubahikaze makuru yacu yo mu gitondo kuri iki cyumweru hano I Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu yari mu ruzinduko rw'umunsi umwe igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho muri Kongo yahagiranye ibiganiro na mugenzi we Felix Tshisekedi. Ibyo biganiro byibanza hanini ku mutekano n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabananiye.
Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko yatangiye inzira yo kugarura umutekano muri iki gice cya Kongo kandi ko abona ibintu bigenda neza. Mu gihe runaka byabaye ngombwa ko dufata umwanya tukibaza tuki kuki ibikorwa byo guhungabanya umutekano n'urugomo bikomeje kandi hari ibyemezo tuba twafashe. Niyo mpamvu twashyize ko ibihe bidasanzwe, dushyiraho abaguverineri b'abasirikare muri izi ntara Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, atari uko abandi bayobozi b'abasivile bari basanzwe baziyobora tutabizeye, nta bihuriye ko ari kugira ngo habeho gukurikirana iki kibazo mu buryo bukaze kugira ngo bitange umusaruro kandi iki cyemezo cyo kugira kwa abasirikare aribo bayobora izi ntara kizatanga umusaruro. Iki cyemezo ndakizeye, nizeye ko kizatanga umusaruro kandi turi kubibona ko ibintu biri kugenda neza. Kuri ingingo yo kugarura umutekano muri iki gice cya Kongo cyashegeshwe n'umutekano muke, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye guha Kongo umusanzu warwo ushoboka kugira ngo umutekano uhagaruke. Yavuze kandi ko nta mpamvu n'imwe yo kutagera kuri iyi ntego. Yatangiye ashyigikira iki cyemezo cy'ibihe bidasanzwe cyafashwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo. Ibyo bihe bidasanzwe ubwabyo mu by'ukuri ni ubutumwa bw'uko icyo ari ikibazo kigomba gushakirwa umuti. Ntekereza ko yakoze neza ashyira icyo cyemezo mu bikorwa. Kubura k'umutekano n'amahoro ntabwo ari ibintu bizahoraho mu bihugu byacu byombi. Ntabwo ari ibintu tugomba kumenyera ngo tubane nabyo nk'ubuzima busanzwe. Hari ikigomba gukorwa mu rwego rwo kubikoraho kandi cyatangiye ku cyemezo cya Kagame. Abaturage bacu bo ku mpande zombi, u Rwanda na Kongo, barakorana neza mu guhangana n'ingorane n'abanzi bacu duhuriyeho kugira ngo tugere ku iterambere, kandi iterambere ryabaho ntamahoro. U Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo wose ushoboka mu guhangana n'icyo kibazo, kandi ibikorwa byo kugikemura nzi ko byanatangiye. Gusa ibi ntibiba ari ibintu tugomba kuvugira ku karubanda imbere y'itangazamakuru. Igihe cyose tuba tutarabikoraho, tutaramaze igenamigambi byabyo, icyo navuga ni uko u Rwanda. Perezida Kagame yongeyeho ko kugira ngo imikoranire y'ibihugu byombi igende neza binasaba kwizerana.
But once there is good politics, everything.
Iyo hariho politiki nziza, politiki yo kwitanaho, kwizerana, bigenda neza. Iyo hari ugushishanya nibyo bikura, bigakorana, ni ngombwa ko habaho kwizerana ku mpande zombi, kuko aribwo gukorana n'umuntu umwe. Haba hari ibitagenda neza tugahura tukabikemura, tukaba twavuga tuti ibi nta n'umwe byungura, ntacyo bimariye, nawe ntacyo bimariye, ni iyihe mpamvu yabyo, ninde wabiteye, hanyuma tukabikemura. Kandi ndumva muri ubwo buryo bizahora bishoboka. Perezida Tshisekedi nawe ashyigikiye ingingo y'ubufatanye bw'ibihugu byombi cyane cyane mu bijyanye n'umutekano.
Le président l'a soulevé ici, nous avons.
Perezida amaze kubivuga, dufite intego zimwe arizo kugarura amahoro, tunafite ingorane zimwe kuri ayo mahoro. Birakwiye rero ko duhuza imbaraga zacu kugira ngo turandure izo ngorane, cyane cyane kugira ngo turinde abaturage bacu. Kuri jye icyo nicyo kimpangayikishije, guhagarika ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage n'ibyo byaha bikomeje. Perezida Tshisekedi yanavuze ko Kongo ihagaze neza mu byerekeranye no kwinjira mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Community, kw'iki gihugu.
Alors par rapport à ce que vous dites,
je vous rappelle que nous avons un défi
Nous avons un défi. Kuri wa gatanu Perezida Kagame yakiye mugenzi we Tshisekedi I Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. Kuri wa gatandatu Perezida Kagame na wasura mugenzi we Tshisekedi mu mujyi wa Goma. Banasuye ibikorwa binyuranye byangijwe ku mpande zombi n'iruka rya Nyiragongo byabaye mu mpera z'ukwezi gushize. Perezida Kagame yasoje kuri uyu wa gatandatu uruzinduko rwe yari yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jean Baptiste Ndabananiye ijwi rya Amerika.
Mu Burundi haravugwa ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku bwinshi abibasuwe cyane n'icyo kibazo no urubyiruko abigeze gukoresha ibyo biyobyabwenge barasaba urubyiruko kubihagarika ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda
Ibiyobyabwenge vya cannabis na booster nivyo bikoreshwa ku bwinshi mu Burundi nkuko bishikizwa na Eric Sengiyumva umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe ry'abahozi bakoresha ibiyarura mutwe mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika aramenyesha uko kunywa ibyo biryo by'abwenge byifashe mu Burundi
ibiyarura mutwe cyangwa bakoresha mu Burundi bikomeye ibiyarura mutwe cyitwa cannabis cyangwa ibiyarura mutwe bikoreshwa nk'ibyatsi ibiyarura mutwe rero kiza ku ntara zose ni cyose gihe hano ibindi ibiyarura mutwe bakoresha ibiyarura mutwe cyitwa heroin abenshi bazi nka booster cyo ibiyarura mutwe cyose cyitwa gusa mu Burundi ibiyarura mutwe cyaramara imyaka Burundi ariko ubuunye umurindi kiriko kiyo kiramara inganda kuko abana benshi mu bice by'igihugu ntacyo bakikimarira ntacyo bakivamo kuko icyo kiyayura mutwe hano ibindi biyayura mutwe biyayura mutwe bya kokayini ibyo byo biyayura mutwe bikoresha abantu bafise bafise uburyo bukomakomeye bafise amahera menshi kuko gisanzwe kizimbye hama hariho n'ibindi biyayura mutwe bita amfetamine hariho n'ibindi bita amakrak
uyu musore ari mu banyo ibiyobyabwenge amenyesha ko bihindura umuntu gushika atacashobora kwimarira
muri cyo gihe ubuzima nari mbayemo bwo ari ubuzima bumwe buteye agahinda buteye n'ikigongwe ariko kuko sinashobora kuronka ahantu mvuga ngo ashobora kuba ndi stable nyine kuko umwanya wose nabaye obligé yo kurondera aho nkura amafaranga yo kugira nshobore kuronka icyo kiyobera mutwe nyine bisa nuko kiba ari ikintu kiba carakuboshe ugaca nasanga mbere n'utwo wari utunze twose urekura twikura ko utudandaza kugira ushobore gushikira kuri icyo kintu uba wifuza
abanywa ibiyobyabwenge si abahungu gusa uno mwigeme aremeza ko yabinyoye kandi bigatuma atandukana n'umuryango wiwe
ubuzima bwanje nibifata bwari bumerewe nabi bwari bwifashe nabi cyane kuko byatumye mva muhira atacyo tubuze kubera kwiba muhira hitamwe kuja mu ibarabara kugira ndonke ibiyayura mutwe nagira wesco bwinshi cyane narasega umva nari mbayeho nabi cyane kabisa ye
iyo umuntu ahevye kunywa ibyo biyobyabwenge arahinduka agasubira kuba umuntu nk'abandi bishikirizwa nabo babinyoye
ubunye narashoboye kuba umuntu wundi nkasubira muri societe nyine nkabona bakambona nk'abandi bantu nyine bazima ubunye ndakora ibintu bishimwa
umerewe neza fise amagara meza ndanezerwa cyane muhira baramfasha ubu bamfashe neza ndaronka icyo nifuza icyo shaka ubu ubuzima bumeze neza cyane kuri jewe ego kandi ndashima imana kandi si bose babishobora ariko ubu uye ndashima imana kabisa ko narabivuyemo
abanywa ibiyobyabwenge birashika bakabiheba Eric Sengiyumva aratubwira ingene bafasha abakibifata kugira bahinduke
twe turagize inyigisho mu mice itandukanye tukagerageza guhura n'abo bantu tukabasanga hari ahantu binyegeje kandi abantu batoroshe hama tukabereka ingaruka mbi zijyanye no gukoresha ibyo biyayura mutwe bari tukabahimiriza kubivamo bagasubira mu miryango
hama ikindi dukora nuko tugerageza gushikira abantu bose basanzwe bahura n'abantu benshi kugira ngo bakomeze ikiyago mu miryango bongera bakomeze ikiyago ahantu hahurira urwanda rwinshi n'abandi bantu na cyane cyane aho dushyira ingufu ni mu miryango no mu mashuri.
Aba rero banyoye ibiyayura mutwe basaba Burundi gwaruka kutegera aho biri kuko iyo umuntu ahonjeje ibari ntango yo kubandanya kubifata kandi kubiheba warabitanguye bica kure igenekerezo rya 2026 buri mwaka kuva umwaka w'1987 indwi ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rirahimbaza umunsi mpuzamakungu uhariye kugwanya ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge. Biziratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Turabasuhuje mu muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Turabibutsa kandi ko muri uku kwezi kwa gatandatu ibiganiro tuzabageza hari ibyibanda ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse n'amakimbirane aturuka ku guheza abandi cyangwa se discrimination mu ndimi z'amahanga. Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'uduce bakomokamo, bityo bakabitirira imyitwarire runaka. Twifashishije ubuhamya, ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse n'impuguke, turumva uburyo iyi myumvire igira ingaruka mu buryo bunyuranye ndetse n'uko byakwirindwa. Iki kiganiro gihagarariwe na Rosier Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye ugiye kukibagezaho yitwa Marie Claire Singizwe. Tubahaye ikaze.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 32 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Kuva u Rwanda rwabaho, ahantu hatandukanye hagiye hagira amazina haranga kandi n'ubu niko bimeze. Mu mateka y'u Rwanda, buri gace kabaga tazwi ibintu runaka bikabonekamo. Umuco uranga abantu baho, imbyino, imivugire n'ibindi. Wasangaga abantu runaka bazwiho ibyiza cyangwa ibibi bitewe n'aho bakomoka. Bamwe bakitwa aborozi kuko agace kabo kiganjemo ubworozi, abandi abahinzi n'ibindi. Si ibi gusa ariko, kuko byanarengaga aha ukumva bamwe bavugwaho imyitwarire runaka bitewe n'aho bavuka. Ntekereza ko benshi muri mwe mwumvise imvugo igira iti Abanyabutare bavukana tatu ndetse n'izindi ntarondoye. Muri iki gihe nabwo ariko usanga imyumvire igihari, aho usanga abantu bakibona abandi mu ndorerwamo ya kera. Hari n'aho usanga birenga kubivuga gusa kuko hari ababishingiraho bafata ibyemezo runaka. Mu gutangira ikiganiro cya none, reka tugitangirire ku buhamya bwa Gakwaya Elia wo mu karere ka Huye waganiriye na mugenzi wacu David Hitimana. Turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo by'abantu banyuranye kuri iyi ngingo.
Yenitwa Gakwaya Elia, abantu ye naza Butare muri Huye. Iyo ntari ahantu mvuga, tuvuge nk'iyo nagiye gushakisha imibereho gupagasa, nimbona abantu bamfata uko ntari. Urugero nk'abanyabutare rwose bakunze kudufata nk'abantu bagira amanyanga batagira ukuri, tubona badufata gutyo.
Sibyigeze bikubaho?
Ibyigeze bimbaho.
Tubwire muri makeya byakugendekeye gute?
Njyewe nari ndi ahantu mu kazi, ariko bitewe n'inshingano nari mfite, ibyo bambitsaga, ibyo nagombaga gukurikirana, ariko hakazamo akantu bagenzi banjye bakajya bantangaho amakuru mabi ko mvuka i Butare, ugasanga nyine abakoresha banjye batanyizera bakantakariza icyizere. Icyo gihe nkiri mu kazi byamviriyemo rwose no kureka akazi, kuko nagendaga mbona ntakarizwa icyizere bitewe n'uko bamfata nk'umunyabutare, bakumva ko batangirira icyizere ngo nkore inshingano neza nk'uko nzishinzwe. Byatumye rwose njyewe ndeka n'akazi nisubirira mu bindi. Hey. Twakoraga mu bintu by'ubwubatsi nakoreraga za Musanze. Abo twakoranaga nibo bagendaga bantangaho amakuru mabi, bituma rero njyewe nkajya ngenda mbona inshingano nahawe nyine batangirira icyizere neza bakavuga ko ndi umunyamanyanga. Byahise bituma rwose ngenda.
Inama wagira bene abo bantu nizihe?
Bene abo bantu bafata abantu uko batari bitewe n'uduce bavukamo. Inama nabagira rwose ni ukureka iyo myumvire ipfuye, kumva ko umuntu avuka icyangugu ngo ngagira amanyanga cyangwa avuka mu Mutara wenda ngo nabanebwe. Iyo ni imyumvire ipfuye. Abantu ni nk'abandi, umuntu uba ugomba kumugirira icyizere ibyo by'uko abyahavuka ntacyo biba bimaze.
Arakoze Gakwaya Eliya umaze kudusangiza ubuhamya bwe. Kuba umuntu yavugwaho imyitwarire runaka hashingiye ku gace akomokamo, hari ababihuza n'ukuri. Ese abaturage bo hirya no hino barimo n'abo mu bice bikunze gushyirwa mu majwi bo babivugaho iki? Reka tubumve mu bitekerezo twakusanyirijwe na Noel Imana Ishimwe. Turagaruka mu kanya.
Nkazacyangwa bavuga ngo ni abantu bazi gushabika amafaranga cyane, ubona abantu basa nkaho bababaye kuko niyafashe amafaranga ubona yabyaje umusaruro. Abanyabutare icyo gihe bavuga iyo mvugo igikorwa icyo gihe hagaragara ko abajura. Umunyabutare ukumva nta kuri yakubwiza niyo mwagana uko yemera gupfetesha uburose uko bikimeze.
Urabyumva nyine, ariko ni nka bya bindi bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Nk'ibyo by'ikibungo byo kuvuga ngo ni abarozi bagenda ku butaro. Natwe nubwo turi abina Rwamagana ariko ugiye nk'ahandi hantu mu yandi maprefegitire bajyaga bavuga ngo watu ni ikibungo, bavuga ngo wanyu ni ikibungo.
Birazwi bavuga ngo Rwamagana niho haba abajura ba mbere, kandi koko wagerezekanya ugasanga nibyo cyane. Nubwo bavuga ngo Icyangugu niho abantu bashaka amafaranga, tugurije nk'ina abantu bahari bavuye Icyangugu ku ifaranga ni aba mbere baba barashaka kurushaho basanze na bakavuga ati ni baba n'ibicyangugu nyine. Nu ahanini ngira ngo abantu bagenda babayo bahagera bagenda babihasanga nk'uwo murenge w'Umutara bakawubona, bagere nabwo bujura bakawubona, wajya mu Butare bagasanga nyine ubwenge buriyo. Nu
icyo nemera cyo umuntu w'i Kigali afite itandukaniro n'umuntu wavukiye mu cyaro nyine, bitewe n'uko ubuzima bwabo bwa buri munsi bo batunzwe no gushaka amafaranga kandi bagatungwa n'iki? N'imbaraga zabo. Urumva impamvu bavuga ko ari abanebwe mu Mutara ubundi akenshi na kenshi ntabwo bigeze batungwa n'imirimo y'imvune. Abenshi ni aborozi, kandi rero umuntu w'umworozi kumubona mu murima akoresha imbaraga ntabwo azamuha. Wahera uvuga yuko yakoresheje ngo no yakoze kandi utigeze ubona afata ikintu kimuvuna.
Nje nakoreza mbasa wa rusumo. Baravugaga ngo hari abantu bagendera ngo ku butaro ngo bararoga iki n'ibiki, ariko nge nabyo nigeze mbona.
Ibyo ni ibintu byavuzwe n'abantu ba kera nyine. Abantu bagenda babifata gutyo ngo ikibungo bagenda ku butaro, mu butara n'abanebwe. Abo bicyangwa bavuga ngo bakunda ibintu baba ngo bashaka amafaranga nk'abayataye, kandi koko niko bimeze. Umunyacyangugu we buriya byanze bikunze ashobora no kugera hano apagasa ariko ukazashiduka afite urupangu, ubundi hari naho ugera bakagutinya bumvishe ko uri uw'ikibungo bye, ukaba rwose wanarara mu bari bakarara batanakinze ukavuga ati byanze bikunze araturoza cyangwa yakugirira nawe bavuga uti urete ntawe wacu ikibungo akaba yanagukurikira guhendahenda. Ni imyumvire abantu bamaze gupfa mu bwonko nyine bakumva ko ari gutyo byashoboka.
Nyine numva bavuga ngo mu kibungo ngo haba abarozi ngo bagendera ku bitaro nyine ibintu nk'ibyo ku gikongoro ngo abo banyamibare benshi.
Cyane cyane nk'abanyabutari uko nagendaga numva nakundaga kumva bavuga ngo bavukana ngo ayisumbuye ngo akunze kuva abanyabwenge.
Biterwa rero n'agace baba barafashe iyo kakarimo gutyo bati mu Mutara n'abanegwa kuba kora amagombo baragira inka boro ariko batazi guhinga wese twemeze. Ubu barahinga barorora byose imirimo baravanze.
Turabashimiye aba baturage twaganiriye. Bamwe bati nibyo biragaragara, abandi bati ntago bikwiye ko umuntu afatwa mu buryo runaka kuko ntawe uhitamo ahavukira. Ese wowe ubyumva ute? Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Muri studio nasire Christelle Uwicyeza ugiye kutugezaho ibitekerezo mumaze kutugezaho muri iki kiganiro. Christelle, umwanya ni uwawe. Claire urakoze kumi kaze rero wakunze ibikiganirijo nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko ya none igarwa ku ngingo irebana n'imyitwarire ishobora gutwirirwa abantu bitewe n'agace bakomokamo. Aha turi kwibaza kuki mubona cyakorwa ngo imyumvire icike ndetse n'ingaruka bigira. Kwihuse Ngoboka Jean-Claude wiriye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda yagize ati "Nta gikwiye kudutanya nk'abanyarwanda dukwiriye gukomeza indangagaciro twirinda ivangura rishingiye aho umuntu akomoka." Dusengimana Matusera uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati "Umuntu wese akwiriye kubona ubunyarwanda muri mugenzi we atitaye ko akomoka ahantu runaka." Ati "Nkanjye bakunda kuvuga ko ndi umunyacyangugu kuko nkunda gukora cyane kandi sindiwe." Yasoje avuga ko kuba umuntu yaba umunebwe cyangwa yagira ubwenge ntawe bihuriye n'aho umuntu aba akomoka. Dukomeza Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati "Insanganyamatsiko ni nziza." Ezekeri urakoze cyane. Yakomeje avuga ko imyitwarire itwererwa aho umuntu akomoka igira ingaruka nyinshi. Ati "Hari igihe umuntu akora nk'ikosa bisanzwe ugasanga batangiye kumucyurira aho akomoka cyangwa hakagira uburenganzira runaka avutswa." Aha. Urakoze cyane Christella, ngaho genda ufata akaruhuko gato, turasubira mu kanya tugezaho ibitekerezo abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM.
Reka noneho dufata akaruhuko gatoya twumve indirimbo Nyamijosi y'abahanzi nyarwanda Safi Madiba na Fireman. Turagaruka mu kanya twumve ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro cya none. Fireman na Safi Madiba bati "Nyamirambo hari ubuzima, hari imibereho, niho nibera n'ibindi n'ibindi." Nyamara ubu ngubu wasanga hari uduteze amatwi ujyutinya kuvuga ko ari hakomoka ngo adafatwa uko atari bitewe n'uko bamwe bahavuga. Reka twibutse ko uteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ukaba uri kumva ikiganiro ejo, aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka. Urwikekwe hagati y'abantu n'abandi ni bimwe mu bishobora guterwa no kuba abantu bagufata uko utari ahubwo bashingiye ku gace ukomokamo. Madamu Amina Nyirantezibyayo ni impuguke mu mibanire y'abantu n'abandi ndetse akaba amaze imyaka 13 akora aka kazi. Avuga ko abantu bakwiye kwirinda gushyira abantu mu gatebo kamwe bashingiye ku duce abantu bakomokamo ngo kuko bigira ingaruka mu buryo bwinshi. Reka tumwumve mu buryo burambuye mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone.
Reka mvuge ngo ikintu gitera iki kintu twakwita generalization cyangwa generalization ku bantu batuye ahantu hamwe ugasanga hari ikintu babitirira yewe n'uvutse ngo ni ibintu biba byaragiyeho kera. Abantu bakicara umuntu umwe yakora ikintu cyiza abaturukaho atuye bose bakazabyitirirwa, ariko niba umuntu nanone avuka ahantu yakoze ikintu kibi ugasanga n'abandi bavuka aho ngaho babaye nk'abashyirwa mu gatebo kamwe nawe ngo abantu batuye aha n'aha bavuka aha n'indyarya. Abavuka aha ni abanyabwenge, abavuka aha bazi gushakisha ifaranga. Hari n'ababigira urwenya bakavuga ngo kugira ngo umenye umuntu ko ari umunyacyangugu iyo arwaye yapfuye ukubita igiceri hasi ngo cyavuga cyane ntakanguke ngo agifate, nicyo cyemeza ko umuntu yapfuye. Buri umuntu ashaka kubireba mu mbona arebesha amaso anashyira ibintu mu gaciro. Abantu bashobora kuvuga batabanye cyangwa ngo baze gushaka amafaranga ni ukubera ko bavuka bazi kuyashaka cyangwa n'uko bavuka ahantu hari ubucuruzi bwambukiranye imipaka ku buryo kugira ngo atunge amafaranga umuntu n'uko yinjira muri ubwo bucuruzi nyine bwambukiranye imipaka kubona abacuruza bajya hakurya Bukavu akabona abantu bambuka akabyigiraho nawe akumva ashaka kubijyamo. Ariko nanone tukibagiza ko hari n'abandi bahatuye badakora ubwo bucuruzi kandi babayeho. Ntabwo ari bo bantu bayashaka bonye n'amafaranga ni ikintu buri muntu wese akeneye, ku buryo usanga n'abantu batangira kutabagirira icyizere atuye amafaranga ahita yabonye yaguhitana.
rekavuga ngo nihohoterwa ni uburyo bwo guhohotera umuntu kumushyira mu gatebo kamwe n'abandi bavuka hamwe kumva ko icyo umuntu akoze cyitirirwa n'abazamukomokaho bose n'abaturuka kwavuka buriya umuntu yakoze ikintu cyiza kuba bahavuka babyitirirwa bumva ari iby'agaciro ariko nanone turebe muri bwa buryo iyo umuntu yakoze ikintu kibi tuge nko kuvuga ngo abanyabutare ni indyarya kandi mu by'ukuri mu mico yose no mu duce twose hashobora kuvuka abantu bavuga ukuri hakavuka n'umuntu umwe utavugisha ukuri wa muntu utizewe ariko se kubera iki n'undi wese uhavutse niyo yagira ukuri gute abantu bakaba bicaye bari kuganira avuze nk'umugendera kure ni umunyabutare urumva bije muri sense negative yo kumushyira mu gatebo kamwe kumucira urubanza ko ari umuntu udashobotse gusa tugendeye ko kubera avuka hanaha ingaruka cyane rero bigira daburo hari guhera ku myitwarire ya muntu atangira kumva ari umuntu utifitiye icyizere ufite urwikekwe kandi buriya muri kamere ya muntu mu mibanire ya muntu n'abandi naho umuntu avuka umuryango avukamo biri mu bituma aba umuntu wuzuye iyo umuntu avuka ahantu hasi ku ndangagaciro nziza zubaka umuryango nawe avuka ari umuntu wifitiye icyizere reka dufate urugero nka u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi jenoside ikirangira umuntu yatinya kuvuga ko ari mu Rwanda akavuga ati barahita batekereza ko nanjye nshobora kuba narakoze jenoside ariko ubu kubera ko u Rwanda rufite rugeze ahantu heza rufite amateka meza buri wese yifuza kwitwa umunyarwanda umuntu yavuga ko ari umunyarwanda ukumva urishimye ukumva wihagaze ufite agaciro rero ku buryo muri iki kinyejana turimo ntabwo byagakwiriye ko umuntu ako kumubona nk'umuntu aho kumubona nk'umunyarwanda ahubwo umwite umuntu kubera agace avukamo kubera ko yaturutse kubera abo bavukana kuko buriya n'abahanga bavuga ko umuntu buri muntu wese niyo twaba tuvukana turi abana batanu ariko bavuga ko buri muntu wese mu mateka ye aba ari ikinege kuko turabizi mu Rwanda hari uduce twinshi tugiye dufite amateka ndetse twe n'iyi generasiyo yacu tutazi ngo ibyo bintu byaje gute umuntu akaba yanibaza kuko ibyo bintu bikomeza gukururana kandi tuzi neza ko bigira ingaruka haba ku mubiri haba ku mitekerereze ndetse n'imyitwarire y'umuntu ukorerwa iryo vangura cyangwa iryo hezo
turamusimiye madamu Amina Nyirantizibyayo impuguke mu mibanire y'abantu niyumviye ko atari byiza kubona umuntu mu isura yahavuka muri studio reka nongere nakire mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza atugezeho ubutumwa yakiriye ku kiganiro twabagejejeho ubushize Christelle ikaze nanone muri studio mugenzi wanjye arakoze rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira nk'uko mumaze kubimenyera tugeze muri ka kanya tubagezeho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize iyo ubushize yavugaga ku gutanga ibitekerezo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga nka YouTube aho twibazaga tuti se mubona ibitekerezo bihatangirwa bigira uruhare mu gukemura ibibazo bibugarije reka duhere ku butumwa bwa Tuyisenge Fabien uhiriye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa by'umwihariko kuko hari ibyiza byinshi tuhigira naho umuyoboke Jean d'Amour uherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati ibitekerezo bitangirwa kuri YouTube bifasha abantu batandukanye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi runaka mu gutanga amakuru ati binafasha abakora ibikorwa bitandukanye kugeza ibitekerezo ku bantu baherereye mu bice byose by'igihugu naho Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara yagize ati YouTube ni ingenzi cyane gusaba kurikira ibitekerezo bihatangirwa bajya bashishoza bagakurikira ibibafitiye akamaro kuko habaho n'ibihuha reka minire kuri Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Ndera aho yagize ati ibiganiro bitambuka kuri YouTube bigira byinshi bikemura mu baturage yakomeje avuga ko abaturage bakorerwa ubuvugizi kuko usanga n'ibiganiro bitambuka kuri YouTube bikurikirwa n'abayobozi batandukanye ubu nibwo butumwa mwadusangize tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu ndabashimiye mwese mwadusangiza ibitekerezo byanyu. Aha rero akaba ari naho dusoreza ikiganiro cya none, aho twaganiraga ku myumvire isanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe naho bakomoka. Ese wowe wari uduteze amatwi, ni iki wungukiye mu kiganiro cya none? Naho ubutaha
Shuti muduteze amatwi masegonda make cyane, turaba tugeze ku isaha 12 aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Edi Rwema, washyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Alimasi Kalala.